It's 99 degrees.
Mupenda ziki shake shake ata cake na kushika kila kona kwangu jela bebu ko arrested. Bugizi na keto sitete manja kwa lini nuki nikamsukana nikagonga the same day. Mulipa na fake text falali sema wezi gongewa nilichapana nikamonyesha sex tape. Pasha sema yes yes na katres kakohoni ni na jembe flani bigine za katapembe. You know she nasty nasty before me chali niambia she wanna suck dika kiterrorizer. Kona kisu sharp si safi basti basti mbo tumbling clocks ni safi nasty bad bitch asha sema fuck me daddy, touch me body, pump me. That's me mommy, that's me body, suck me. Lovely bad chicks come, let me show you something. Kabla tuinge ndani kwanza quick hapo kwa fucking. Na madman mi namonyesha wagwan baby girl. Hakuna makali ni murati na kwa jerikan. Bangi ni kakilo na kwa puri ni kafigi. Das digi ni bigi na nani madabla na blazing on the high grades. Pangas mebebwa na visu sharpened back then. Pulli tops indo kwa chana suspense. Fuck feds, bunduki ni ya kupunguza nonsense. Machozo jifunga solo squeeze at as it unread. Forgive junda shindwa kusahau na kukata panga kufuta sema ni madhara. Usikubaya na kunyonga ndo ni kule angalau. Kiresist ni mafouls utapoteza dimeno. Sisi pia na mbogi ata nikifinywa mabengo. Falali bomole walipatika na majengo. Kona siri moja bila ganji never settle. Mangu miazi tupangu ichungu tatolewa me. Fully active madwe ni stepi na the area. Tukileta rosafi ya pakutandi kwa nisheria. Yes, si wangwa kona gun mini kona ndinga heavier. Ganji siezi save yesu peki ya kenju nisevia. Confused na nifanya disifiki. Kirini takatena sisiri mwicha paka sishikili. She say yes I'm feeling it sidine kwa kwa DVD. Screams kila kona cause she likes it when I push it in. You know she nasty nasty before me chali niambia she wanna suck dika kiterrorizer. Kona kisu sharp si safi basti basti mbo tumbling clocks ni safi nasty bad bitch asha sema fuck me daddy touch me body pump me. That's me mommy that's me body suck me. Lovely bad chicks come let me show you something. Kabla tuinge ndani kwanza quick hapo kwa paki.
You know she nasty hapenda ngi light sana daini zime musty. Hagas na chachisha na majigi pia ni basti. Bounce jigi jigi you my bad bitch. Higher than a jet cause we blazing in the cockpit. Manzi yako kukwangu sana nyonya mabolingo. Kiseti missionary mita kukanyaga shingo. Unitamata tujuwezi nipata indo. Sakisha seti dogi paki na pigwa mafimbo. Mpenda ziki
shake ata cake na kushika kila kona kwangu jela bebu ko arrested. Bugizi na keto sitete manzi yako alini nuki nikamsukana nikagonga the same day. Mulipa na fake text falali sema wezi gongewa nilichapana nikamunye. Nyesha sex tape, pasha sema yes yes na katres kakohoni ni na jembe flani bigine za katapembe. You know she nasty nasty before me chali niambia she wanna suck dika kiterrorizer. Kona kisu sharp si safi basti basti mbo tumbling clocks ni safi nasty bad bitch asha sema fuck me daddy touch me body pump me. That's me mommy that's me body suck me. Lovely bad chicks come let me show you something. Kabla tuinge ndani kwanza quick hapo kwa parking.